say, when I got there.
You better touch your neighbor and say, when I got there.
You better touch your neighbor and say, when I got there. Abantu bayabuza ukuthi wenza kanjani na uphumelele. Abantu bayabuza ukuthi uphila kanjani nalalesi sifo. Abantu bayabuza ukuthi uphele kanjani nalo nyaka usaphila. Abantu bayabuza ukuthi ufike kanjani nala ukhona. Ah, hey, ah, hey, your God is wonderful, yeah.
Say, when they got